Exclusive.
Yeah. Instincts. Nicki Mbishi. Wakazi. Work ethic. Wezi kwepa kipigo, haijalishi una msala gani. Kiwa aliyetokwa na kifo aliwambwa msalabani. Yesu, Kristo na Maria huku kwetu. Raymond akai daily pistol zinalia. Kiufupi akufai hata kwa Zari wakoti diamond. The good die young when the chuki they die old. Ugomvi wa mawe bila bunduki you go die bro. Machokora wanaitwa nyuki they kill to survive yo. Mekata ndale, meka Chicago, that's my reality. And it's the basis of what I know. Stucky Shari, product of my environment. Ukonga itabidi udilinde kama vitamins. Na kapembeni ya polisi tunaibiwa kama mwizi. So polisi basi sisi tuajibia na dhamira yako. Naomba kuingia ubia like a drunken uncle. Maisha yako kukwaribia with these bars. Kula witty or set bad example. So tahadhari sini ruhusu nije unapokaa. Ni hatari lakini salama kama da. Na dunia tambara bovu sije jihada. Wapo wene mikwala kama kondo sije da. Bila kazi maalum mini mbishi na natoka kanda maalum. Anapotoka mwalimu JK, G-Day, Wario, Basinde, Nimrod, Mgu, Unju.
Natoka Tarime ndani ndani kwenye mapanga nje nje. Yo what's up guy Gisela bro stop hii ni trailer. Kimwili niko bongo isia Kingston Jamaica. Peace to the maker game sisi tu meibeba. Nimegundua leo kuwa snitch kumbe neighbor. Dogo anakana daily kuwa sniff kumbe teja. Nishengia jikoni watu mbish tupe flavor. Amani tu mitani big fish tu memeza. Toka rap clinic mstari chop clinic. Ass too fat niggas wanna flat screenic. Unju back in it, Ukonga mechanics. Moto to get spit bars, have to grab pennies. Pandemic, goddammi, asanteni my people. Kwa humu manake ne run top 10 ya bilingual. Divine lethal disciple, strike if what enge kuwa 92. I say survive keto. OCG kazeze na drive bito. Akuna story po, akakumye ma spy info. This is my intro, kila siku na anza upia. Si rap rap tu na waza kutwa. Leta kiburi, uchinjwe watu wale kichuri. Fikiwa ki witness, mnavopata sifuri. Hapa ni nguri, fit masha rapa ni nduri. No pay, no future, unde kata misuri. Siko hapa kuwa impress wengi. Nipata jina kubwa kisha briefcase empty. Wakubwa moto, watoto vugu vugu tumbo yoto. Siji kuteka soko nusu nusu.
Kanda maalum tupo imara. Beberu na Unju double impact toka mara. Kicking like Jean Claude Van Damme. We speaking sick bars and causing the pandemic.